been a jam and young king man. Lock to a juice, to a jam, don't quit. Lock to a juice, to a jam, don't quit. Anatie kayinyo chogona, kayinyo chogona. 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 Mona bejo ne yomo chunya meta, mona bejo ne yomo chunya, mona bejo ne yomo chunya meta, mona bejo ne yomo chunya. Come fare uto chinya meta, come fare uto chinya, mana come fare uto chinya meta, come fare uto chinya, mana lenge yomo chinya meta, mana lenge ogudo chinya, mana lenge yomo chinya meta, mana lenge ogudo chinya, mana yelene konyo kora meta, mana yelene konyo kora ba, mana yelene konyo kora meta, mana yelene konyo kora ba.
Yomo chinya meta,
nyera lira yomo chinya ba.